Omukago ogutaba balina akawuka ka mukenenya guyitibwa the National Forum for Persons Living with HIV and AIDS Network in Uganda guwanjagidde gavumenti eyanguyirizeeko enteekateeka y'okubunyisa eddagala eryaleeteddwa eritangira akawuka okusaasaana. Gavumenti ya Uganda ng'eyita Minisitule y'ebyobulamu n'ekitongole kya Global Fund balikuddozesa eddagala ery'empisa ery'ekika kya Lenacapavir lye batuusizza kuno erigenda okukubwa abantu abali mu bulabe obukwatibwa akawuka ka mukenenya. Gavumenti egamba nti doozi eziwerera ddala omutwalo gumu mu kyenda mu bibiri ze zaakafunibwako okunyamba bannayuganda abali ku ntebe y'obukwatibwa akawuka ka mukenenya. Eddagala lino lya mpiso naye omuntu afuna doozi bbiri buli mwaka nga buli mpiso emukuwa oluvannyuma lw'ebbanga lya myezi mukaaga. Eddagala eryo teriwonya mukenenya wabula liyamba okwetangira akawuka ng'omuntu bw'akubibwa empiso eyo newankubadde abayigasi n'abalina akawuka ka mukenenya tekamukwata. Kitegeerekese nti eddagala lino ligenda kutandika okugabanyizibwa mu malwaliro ag'enjawulo okutandika n'omwezi ogujja ogwokusatu okusinziira ku bwetaavu obunaabaawo bulabiddwa minisitule y'ebyobulamu. Gavumenti egambye nti abavubuka bali wakati w'emyaka 15 okutuuka kwa myaka 24 abakyala abali embuto n'abayonsa ssaako abavubi abakazi erya nneeko abagoba b'ebimotoka eby'okunguudo empanvu abanyende empanvu be basuubira okusooka okuganyulwa mu nteekateeka eyo. Kyokka Flavia Kyomukama akulira omukago ogutaba abawangala n'akawuka ka mukenenya agambye nti gavumenti esaanidde okwanguyirizaako n'okuwa abantu eddagala lino olw'obwetaavu obungi obuliwo.
Banguye oditambuza oditwala mu malwaliro agalondebwamu oba ebifo ebyo byalondebwamu okuteekayo eddagala lino barikrutinge n'abantu nsuubira abali tebanakugamba ani naani naani batandikirewo obunambiro guno omwezi n'ogujja by June eddagala eryo abantu babe nga batandise oddimira. Naye ate eddagala eryo olimanyisa abantu lyetagatandika kati tunoonya fe ebitongole byanakyewa kuba ffe tutuukirira abantu wansi bali be tubeera nabo ababi babeera mu maka gaffe oluusi baami baffe baganda baffe baana baffe tutandika okubakubiriza n'okubakola ki n'okubasomesa eddagala liri litya likola litya lya myaka emeka empisa egenda etya.
Kyokka Flavia era asabye gavumenti okwatagana n'ebitongole ebikola kulwanyisa mukenenya biyambeko okulaga ebitundu ebisingamu abali mu bwetaavu mu ggwanga lino baleme okugabanya eddagala awateetaagisa.
Tubalowooza nti katubalese eddagala eribonya mukenenya tukakati tusaba gavumenti n'abeene bekikwatako bonna abagenda oddifuna kubanga jjukira nti bagenda ddiwa ebitongole oba facilities saawa eno babaweereza eddagala eryo naye ate nesimanyi oba baali batadde mu kukola what we call communication strategy for this medicine so as they deliver it to the facilities they should have a very robust communication strategy ewaga esomesa ba media bali reportinge kochi esomesa abamu madini balisomese batya balitegeerako atya kati naffe aba community nga bwetubadde ogwaffe gubadde gwa community education and the treatment literacy or medicine.
Omwogezi wa minisitule y'ebyobulamu Emmanuel Aineryo n'ategeeza kyabbasa nti abantu basaanidde okukimanya nti eddagala lino ya kugabibwa ku bwereere mu malwaliro gonna kyokka abanaalifuna era basaanye okukitegeera nti teriwonya era beewale okweyibaala baleme kweyibaala obwenkanidde awo.
Lino eddagala liziyiza okukwatibwa akawuka ka mukenenya ate tugenda kuliwa abo abali mu bulabe nnyo okukwatibwa akawuka ka mukenenya. Lino bakukuba empiso lisobola okukuyamba okuziyiza okukwatibwa ekirwadde ng'emyezi mukaaga. So ekyo kitegeeza nti olina okuba ofuna empiso buli bwayiseeko emyezi mukaaga okwegigwako ofuna empiso endala. So kino kisobola okuyamba obutakwatibwa akawuka.
Eddagala lino likolebwa kampuni ya Gilead Sciences lyakkirizibwa kukozesebwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku ddagala mu ggwanga ekya National Drug Authority nga lyakkirizibwa wano mu Uganda. nera mu Uganda nga kuliko na mawanga malala nga Zambia ne Eswatini yegamu okugaana okulwayo nti gali ku bulabe obw'okwatibwa nti gali ku bulabe obw'okubaamu abantu abakwatibwa akawuka ka mukenenya bangi ddala. Ebiwandiiko biraga nti bannayuganda abasoba 337 be bakwatibwa akawuka buli mwaka, na kino kitegeeza nti buli ssabbiiti emu abantu abasoba 10 be bakwatibwa akawuka ka mukenenya, so nga mu Uganda omugatte abantu akadde kamu 500 be bateerezebwa okuba nti bayitana akawuka ka mukenenya. Abantu abakadde kamu 500 balina akawuka ka mukenenya, era ebiwandiiko biraga nti ku bo waliwo 120 abatali ku ddagala.